Radio Pulpit, 657 AM.
Dumela tlhe mogaetso go gae la melina ke moruti thata ya ona seleka station se sona se ke Radio Pulpit tsala ya gago ya matsatsi le matsatsi re tshwaragane le setlhogotse se reng setlhogo sa rona se re he loves you despite ga ne nka e bea ka puo ya rona ne ke tle gore o go rata go sa kgathalesege ya mo mongwe o tle gore motho a re he loves you unconditionally ya ga se lefatshe lerato le le bonwang mo lefatsheng le rona re rata ka mabaka but ena he loves you despite re tshwaragane jalo le John chapter 3 verse 16 for God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him should not perish but have an everlasting life mo beking e fitileng re ne re tshwaragane le yone kgang ya re tlhalosa jalo gore there's a force a powerful force that pulled God out of heaven that pulled a holy God and pulled the evil world together and made the two to become one re tlhalosa gore ga go sepe se sengwe selo se se neng se ka dira gore modimo wa legodimo le boitshepo ba gagwe a farologane a kgethegile a rate lefatshe a be a tshwaragane le lefatshe a fetole lefatshe bana ba gagwe do you understand what love is it's an amazing force it's an amazing power ke batla re tswele pele yalo ka setlhogo sona seo re sa tswe bala ere go nne modimo a rata lefatshe mo go ka le a ba lenele ka morwa ona ba tsetseng a le nosi le gore le fa e ka nna mang ya dumela mo go ena a se ka latlhega mme a be le bophelo e bong bophelo jo bo sa khutlhing mo gongwe ba re bophelo ka letlotlo sengwe se ke batlang re se lemoga mo letsatsing la gompieno ke gore bebele a re he loved the world so much because the bible does not say he loved the world it says he loved the world so much it's amazing gore o rate lefatshe le sebe sa lone re tlhalose mo beking e fetileng gore ha go te the world go tewa system e e lwang le modimo ga go te the world go tewa tlhago e mo tlhagong ya motho e e lwang le modimo re tse ga go te the world go tewa puso ya ga satan that's the world ga go te o seke wa rata lefatshe ka gore lefatshe ga o ka le rata go ka ke wa rata modimo ka gore lefatshe le modimo ke ditlhago tse pedi tse di lwang re tlhalositse yalo mo baking e fetileng jaanong ra tlhalosa gore ga e le gore modimo o rata lefatshe wena o go rata go le go kana kang na but taba e ke batlang re tšhotlha-tšhotlhe mo mošong wa gompieno ke e reng he loved the world so much that he gave his only begotten son yes ka gore lerato ka tlhago ya lona le turu yes lerato ke tlo e beya ka se ba nthutileng sona ko sekolong ba re ke le inakgopolwa it's an abstract noun lerato ga le bonwe ka matlho lerato le bonwa ka ditiro ga go tsena ditiro lerato ga le bonagale it must be manifested by actions by deeds of love it must be expressed or else it will never be realized it will never be recognized lerato ga le go le tshwana le phefo ga ditlhare di sa tshikinyege ga gona phefo ga re tla re gona le phefo ra be re bona ka ditlhare go tshikinyega lerato le lone le yalo le bontshwa ka ditiro there must be actions of love or else there is no love lerato ka bolona le turu le demanda ditiro lerato is costly yanong bibele fa ya re modimo a lerata lefatshe ga kalo I'm still amazed at how love take be ka stona lerato la tsubutla modimo la morwala-rwala la mogoga-goga la mogapeletsa go rata batho dilo tse di sa rategeng lififi fela sebe fela tshenyego fela go bola fela mara lerato la morutla-rutla ke tlo e beya ka setsone la mohubula la mo dira gore a rate lefatshe ena aska le rata fela ga utlo ke bua go rutla rutla le go bula ke tlhalose ka gore he loved the world so much. Yeah, so much eo e tlhalosa the force e mo gapeletsang go rata. Ke a bona gore le ga ana sa batle, this thing called love is too deep, too bad, too powerful, too terrible that it would force him to do something that by his nature, maybe if it was not for this nature of love, he wouldn't do it based on the contradiction between his nature and the lovee. Yes, the difference between the lover and the lovee is too much that it was not supposed to be gore bobedi bo boratane, mara the force of love ya mo dira gore a tle mo lefatsheng. Ke gapelesega go gatelela boima ba lerato pele ga re ya ko kgole. E re bebeleng, o seke wa tsosa lerato go ise nne nako, ka gore lerato le tuka jaaka molelo. Ke bebele e tlhalosa nature ya lerato, ya re le tuka jaaka molelo. Ke tlhalosa taba ya gore he loved the world so much, go a bonela gore he had no alternative. Love left him with no alternative but to do something not against the world but for the world. Ore ore ga tlhalosa the wise King Solomon, ore lerato le bogale go feta lebitla. It is love, it is the force of love. Right now what we have just read, it Bibili loved the world so much that he gave. How re wa rata mar o sa bontse ka ditiro ha o so thome, ha re wa rata mar o sa act mo leratong la gago ha o so thome go rata. Lerato la re give, lerato la re give. But there is something very special here that we realize. He did not just give. The Bible says he gave his only begotten son. Very much amazing. He gave his only begotten son. Now, ra itse gore morena Jesu go ya ka lefoko la Modimo ke Modimo. Ra itse gore Bebele e re la itse le lona Johane wa ntla kgaolo ya ntla, Johane kgaolo ya ntla temana ya ntla e re yona ga re bala Johane kgaolo. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, the darkness has not overcome it. There was a man sent from God. The true light was ke batla re tla le moge taba e fela gore Jesu ke Modimo, Jesu ke lefoko, Jesu nana le Modimo ko ntleng, Jesu ne le Modimo, Jesu na ana a le mongwe le Modimo pele ga lefatshe le tlhongwa. Because re ka dumalana gore ga gote in the beginning the word was with God, e bogote he was in with God in the beginning. And mo verse 14 ire, and he was made manifest, the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory of the only Son from the Father, full of grace and truth. Ke tlhalosa foo gore the Son o go buiwang ka ene gote he was given to the world because God loved the world so much. This same Son is God, is one with God, is equal with God, shares the same nature, the same glory with God. The Bible says he was in the beginning with God. And the Bible says, dilo tse di neng di tlhologa gote a gonne lesedi, a gonne lefatshe, a gonne se. It was him with God at work. Ba tlhola legodimo le lefatshe. Mme kgang e ke tlhalosang ke gore ena Jesu o Bebele a re he is the Son of God that was given to the world. But the point that I'm coming at, God loved the world so much that he gave himself over to the world. Kanye ke batlang go e tlhalose ke gore Modimo ga fa lefatshe fela. You know, there's a gift that you give to somebody. That's a gift. Mara mo, God himself became the gift to the world. God loved the world so much that he gave himself over. You know, there's a difference in giving to somebody that you have and giving to somebody something that you are. When the Bible says God gave his only begotten son, etlhalosa gore God gave himself. Ere bibili before omong armar muruti yeseng gore wa Europa teman. Ere bibili Emmanuel, God is with us. God made flesh. God among us. God treading the world. Yes, yes. Emmanuel, God is with us. Modimo afe tuganama. Modimo afologa le godimo. Aba motho a rwala sebe sa motho a ya sefapanong ka ntlha ya motho a gogwa-gogwa a tsubulwa a rutlwa-rutlwa ke lerato, the force called love, the force of love la fetola modimo motho. Ya re modimo e le motho, bibele mo Ephesians chapter 2 re mo Bible studying mo letsatsing la gompieno, mo Ephesians chapter 2 yare a boitlhomo jo bo neng bo le mo go ene bo nne le mo go rona, yo e rileng e le modimo a sekae go lekana le modimo sepe, mme a fetoga motho a apola bomodimo jwa gage a fetoga motho. Ya re e le motho a fetoga motlhanka, ya re e le motlhanka a swa loso, loso lwa ditlhong, a criminal's death. Engwe bebele e rialo e bong leso lwa mokgoro, loso lwa sefapano, loso le neng go bolawa dikebekwa ka lona. What I'm saying to you is, God loved the world so much that he gave himself over to the world. And I'm saying to you, there's a difference in giving what you have and in giving what you are. And what we realize here is that he gave to the world what he is. There's another verse that says, go no go ka nna motlhofu go swela basiami. Mara le bone tota, it would still be difficult to say, I will die on behalf of this person because as far as I'm concerned, he is without guilt. Ha na molato, he is innocent. But the Bible says, while we were yet sinners, he loved us and gave himself over for us. Ke batla go gatella kgang e e reng wa go rata. O go rata ka tsela ya gore a fetoge wena. O go rata ka tsela ya gore a tseye setshwano sa gago sa sebe. Ka gore Bebele a re ko ntlheng o ne a re tlhodile mo setshwanong sa gagwe. Rona ra wa ra para sebe ra be re bibele ra tlhaelwa ke tlhaloga ke kgalalelo. Romans chapter 3 verse 23, for we all fell short of the glory of God. Ere we fell a very short of the glory. Ko ntlheng re ne ra apere kgalalelo ko tshimong ya Eden. Ga diphologolo le tlhago di re sheba mebu le ditlhare di re sheba di bona kgalalelo, di bona modimo mo go rona, di bona setso. E re bibele, he created them in his likeness and in his image. Go berekisa mafoko a mabedi a tshwanang to make an emphasis ya gore he created you to look like himself. He created you that you may be him in this world and have dominion over the world on his behalf. He was basically saying, as I rule in heaven, so you will rule like me on earth, so that the earth may be the extension of heaven. Mararawa khalelelo ya tloge, khalelelo ke seo sa dikgosi, khalelelo ke tlhago ya modimo, khalelelo ke tlotlo. Ke seriti sa modimo se se neng se re aparetse ko tshimong ya Edene pele re ewa. E re bebele rawa ra apola letlalo la nko ga nneng ka beya ka pelo ka puo ya utlwagalang, ra apola bomodimo jwa rona, ra sala re ke batlhile ke re re pona ka ra sala re sa apara re sa ikatega, ditau di a re sheba tsa karuma tsa batla gore ga gole, because God modimo neng a re apere nna setswele a le teng, ditlhare tsa ntsha mebitlwa, lefatshe la gana ka dikuno, diphologolo tsa ba wild. No, go sena di-wild animals before, tsotlhe were just domestic to us, di re utlwelela re di namela jaaka re, but until we fell from the glory, re apola bomodimo di sa tlhole di bona modimo mo go rona. I'm just saying, we fell and lost and fell short of the glory of God. Mare se re se bonang fa ke modimo Jesu a pula bomodimo kgalalelo ya gagwe, a apara tlhago ya rona ya goa, a nna rona gore a tlatse rona a re busetse bomodimong jwa rona. He, the Son of God, became the Son of Man, so that the sons of God may once again be made the sons of God. I'll say it again. The Son of God became the Son of Man, so that the sons of men may be made the sons of God. Olatla bomodimo gore a re busetse bomodimo ba rona. Eloi, Eloi, lama sabakatani, ontlogeletseng. Father and the Son pulled aside, separated, put asunder, bakhaoganngwa ke force ya lerato, so that they may gain you and me. I don't know whether I make any sense to you, but the point I'm trying to make is that he loves you that badly. He loves you so much, he can't help it. It looks like he has no alternative. It looks like there is nothing you can do to stop him from loving you. I don't know whether you understand what I'm trying to say, but the point I'm trying to make is, ona le Modimo, atlogala bomodimo. I'm trying to say, a gogwa ke Modimo, lerato la goga Jesu out of the splendor of heaven, the glory of heaven, the worship of the angels, the worship of the seraphs and the cherubs, abandoned, deserted all the glamour of heaven, the streets of gold, the Bible says, and left his throne in glory and became you, became me, and took my sin upon himself and was abandoned by the Father, forsaken by God and man, thrown to the grave and its coldness, but thrown to hell and terrorized by demons. We could go deep into that, in the pit of hell. Psalm 22, we are dintjo tsa mogoga goga go buiwa ka matimona ga gola ka moya wa gagwe go diheleng. Psalm 22, go read it at home. He felt the darkness and the stench and the horror of hell on your behalf, until the third day came when the power of the Spirit of God invaded hell and delivered him from the pit and from the grave and raised him from the dead. But the point I'm making is, he became you so that he may bear your punishment and your sentence of death and hell, and feel the pain and the rage of hell and the rage of God on your behalf. Isaiah 53 verse 10, it pleased God to punish him, to persecute him. It pleased God to, Bible e nngwe e re, go mo sotla ka go mogisa bogale jo bo neng botuka jwa Modimo bo tukela rona ka ntlha ya sebe sa rona. Ba tukela yena, ba utlwa tswa mo go yena, ba feleletswe, ba felela mo go yena, gore nna le wena re gololwe, re be bana ba Modimo. I'm here challenging you this morning. Can you accept God's love for you? Can you receive God's love for you? I know it may be difficult because of your situation. My Heavenly Father, in the name of Jesus, you know us by names. You know our situations. I pray in Jesus' name that you have mercy on us. Set us free and help us to realize that you love us, and you love us abundantly and unconditionally. In Jesus' name, amen.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet, join this life on 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564, or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za. www.mulungu.co.za.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours, 012 334 1200. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.